Nogas e jeetati. Tarot ɗiɗi e fuɗɗoode deftere fergo.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah jom jam o, jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. Haa jooni njanngaten ko e tawreeta. No nganndirɗon ɗum ni, tawreeta woni deftere adiinde e binndi annabaaɓe ɗi. Ande waɗi pecce joyi. Feccere adiine nde wiyetee ko lasli. E yewtere men ɓennunde nde, en ngasniino jangde men e deftere lasli hee. Hande noon, en nganniyiima naatde e feccere ɗimmere wonde e tawreeta wiyeteende fergo. Deftere fergo nde ina waɗi daarol belngol, kaawningol, paatungol e no Allah dandiri bani Israa'iila en e maccungaagu to leydi Misra. Kono hade men naatde e deftere fergo nde, deftoɗen ko njangunoɗen e deftere adiinde e binndi ceniiɗi ɗi. E goonga, eɗen poti anndude deftere lasli nde, sabu ko kayre woni ngoroondi ndi Allah waɗi mbele eɗen mbaawa nande e gonɗinde defte goɗɗe dewɗe heen ɗe annabaaɓe ɓe mbindi. Mbele oɗon ciftora aaya gadiiɗo e deftere lasli nde, njangiten ɗum. O wi'i, e fuɗɗoode Allah tagi asamaan e leydi. Ɗum ko haala heewka maana. E fuɗɗoode Allah tawi hay huunde woodaano ko gooto tan wuurno, ko on woni Allah. Hono noon en njiino e sahaa jaajɗo ko adi Allah ina taga neɗɗo, no Allah tagirno ujunnaaje e ujunnaaje maleykaaji mbele ina ndewamo ɗi mawnini innde makko. Ina waɗno maleyko gooto ɓurɗo heddiiɓe ɓee fof mbaadi e ƴoƴre. On wiyeteno ko Lucifer, ko kanko wonno mawɗo maleykaaji ɗi. Kono binndi ɗi kaalani en wonde waɗiino ñalawma gooto, Lucifer woni e wasaade, hutii Allah e ɓernde mum. Lucifer wondude e maleykaaji goɗɗi keewɗi ngoni e fewjude no pooldi Allah. Kono hay gooto waawaa foolde Allah, te Allah waawaa wondude e caliiɗo kalfaande mum. E dow ɗum, Allah riiwi Lucifer e maleykaaji mum bonɗi ɗi, te innde Lucifer wayli wonti seytaane, ko firtata caliiɗo Allah. Caggal nde Allah riiwi seytaane e maleykaaji mum, o taganiɓe jeyngol ngol ñifataa. Binndi ɗi kaali mbi, ñana ñalawma ñaawoore, ma Allah naannu seytaane e kala dewlo ɗum jeyngol. Caggal ɗum, en njiino no joomiraaɗo o tagirno asamaan, leydi, geej e ko woni e mumen fof. Allah waɗirno ɗum fof ko sabu neɗɗo mo jogorno tagde o. Ko neɗɗo ɓuri heewde maana e kala ko Allah tagi, sabu o tagira ko e mbaadi Allah. Allah yinno ko jokkondirde e neɗɗo jokkere welnde, ko ɗum waɗimo loowde ruuhu e neɗɗo. O rokki ɗum hakkille mbele ina waawa anndude Allah. O rokki ɗum ɓernde mbele ina waawa yidde Allah. O rokki ɗum sago mbele ina waawa suɓaade ɗoftaade Allah walla alaa. Hono noon, en njiino no Allah ƴeewtindirino neɗɗo mbele hollirde to ɓernde neɗɗo tolnii. Ko ɗum waɗi ñande Allah tagi Aadama reentini ɗum wi'i, aɗa waawi ñaamde e leɗɗe ngesa baa fof so wonaa lekki gandal moƴƴere e bonande ki. Woto ñaam e makki, sabu nde ñaamɗaa heen fof a maayat, maanaam a seertat e am haa abada. Kono en njiino no taaniraaɓe men Aadama e Hawa cuɓorino rewde seytaane, ɓe ñaami e lekki ki Allah hannooɓe ki. Ko faati e ɗum, konngol Allah ngol wi'i, bakkaat ko e neɗɗo gooto rewi naati aduna, addori maayde, maayde reɓi e yimɓe fof, ngati yimɓe fof mbakkudini. E ko laaɓi, kala ko tungu fooɗi maa artir e teppere joomum. Ko bakkaat Aadama o waɗi en wonde bakkudinooɓe enen fof, te alay sago maayen, Allah ñaawa en enen fof. Hono noon, en njangiino no Allah riiwirno Aadama e Hawa, yaltini ɗumen ngesa eɗen ba, sabu bakkaat mumen o. Kono hade makko riiwde ɓe, Allah holliriino no anniyiri nelde e aduna he dandoowo, mbele ina danda bani adama e doole seytane e njobdi bakkat alla e yidde mum de jogino dañanino bakko dinobe be fere makko ko jippinde neddo mo ala ella mo ronani bakkat adama on mbele ina rufo jijam mum wona njobdi bakkat bani adama en e do dum alla hollirino no wawirta yaforade bakkatuji yimbe tawa ha joni woni ko e pewal mum e gonga fodore nde alla wadno fatunde e dandowo o ko welnde no feewi hono non en jino finde nde alla wadi sabu nden fodore welnde nde o wari kullon o wadani adam e hawa wutte nguru mbele ina cuuda gacce mumen ko e dum alla holliri adam e hawa e wonde njobdi bakkat ko mayde te so jijam rufani yafu e wodani tiagal dum en jangino ko faati e bibbe dido adama adibe be hono Kayin e Abel en jino no Abel rokirno Allah dammuli di ngala Ella mbele ina gona annama dandowo jogornodo arde e aduna he mayana bakko dinobe be kono Kayin kanyum yinno ko battirade Allah fere mum o addani Allah ko remno bindidi bi jomirado o jabani Abel e sadak mum kono o jabanani Kayin e sadak mum holko wadi Allah jabanani Kayin e sadak mum sabu lawol Allah wiyani njobdi bakkat ko golle moje ngol wi ko njobdi bakkat ko mayde te so jijam rufani yafu e wodani Allah wajinoma Kayin mbele ina wacto hore mum jaba lawol ngol Allah wadi ngol kono Kayin wadani so wana segde e warde Abel minum o hono non en jino wonde ko buri hewde e bani adama en ndewi ko e teppere Kayin nde garden e jamanu Nuhu bindidi bi jomirado o yi bonande yimbe ina mawni no feewi e dow leydi o yi kadi miijoji berde mabbe fof pay tan nyalawmo fof ko e bonande ko sabu bonande berde neddo Allah fodirno addude ilam dufan mbele ina momta bakko dinobe be e on jamanu gadano ko Nuhu tan gondino Allah ko dum wadi Allah widemo yo feewnu lana mawka njogorno ka wonde dadirka wonande kala joldo hen Allah muñanino bakko dinobe be saha juddo tawi Nuhu ina seha lana ka kono hay goto wajtaaki hore mum ha joli e lana hen so wana Nuhu e besgu mum Nuhu dañno ko sukaabe tato Sem Hama e Yafasa wadino gorko goto iwdi Sem biyotenodo Ibrahima en jangino no Allah nuddirno Ibrahima mbele ina yalta galle baba mum yaha leydi Kanaan Allah anninoma wadde e makko leñol kesol do anna baba be e dandowo aduna on jogori yaltude ko dum wonno Allah haldude e Ibrahima widum mami wat e ma barkinire leji aduna di fof hono non Ibrahima e nayew mum jibini Isaga e fodore Allah Isaga jibini Yakuba mo Allah inniri Israila jibini bibbe worbe sappo e dido ko ben bibbe Yakuba sappo e dido tosi leñol kesol ngol Allah fodatno Ibrahima dum woni leñol bani Israila en e jewte men tati bennude en kalino daror kawningol patungol e bibbe Yakuba ha tengti e Yusufa mo ganduda ko kanyum wonno biddo sappo e gobijo mawnirabe Yusufa be njidano Yusufa kono Allah wadi e makko barke to sakketi do ko kanko halfi leydi Misra fof de dum benni hege fuddi e leydi Misra wondude e leydi Kanaan di fof jigore wonti hunde musne Yakuba e bibbe mum ngalano ko nyami nde Yakuba nani gauri nana Misra neli ton bibbe mum en jino no Yusufa yitondirno e mawnirabe mum yaafi dumen noddi ba mum wondude e bandirabe mum fof yo eggu ngara tinta leydi Misra ko dum wadi en jino e wattande deftere laslinde wonde bani Israila en eggi leydi Kanaan di Allah fodatno Ibrahima di be kodoyi leydi Misra kono dum fof waliri ko mbele timminde ko Allah wino Ibrahima gila ko boyi yanane ma iwdima wonoy tumarankeri e leydi janandi halfe hen lepte hen ha wona duubi temedde nay kono mami faw e dowla kalfudo be o kugal mabe jaltumo abe gondi e jawdi kewndi Allah walliti bani Israa'iila en e kala ko hebno dumen. Ko wadi Allah woppudi iwdi Ibrahima kodoy leydi Misir haade o fotatnobe ko leydi Kanaan. Sabu Allah anninoma hollirde polgo mum e bawde mum rewna dum e ko fotno hebde bani Israa'iila en leydi Misir. Allah anninoma lollinde bani Israa'iila en mbele yimbe fof ina ganda ko Allah woni lamdo lambe jom bawde o. Joni non bandirabe, njangen simore adinde e deftere wiyetendo fergonde. Bindi di mbi, bibbe Yakuba biyetendo kadi Israa'iila, yadunobe e mum Misir, gote hen fof e besgu mum nani. Ruben, Simeon, Lewi, Juda, Isakar, Sabulon, Benyamin, Dan, Neftali, Gad, Aser. Yimbe umminobe e Yakuba fof gonno ko capanɗe jeeɗiɗo. Tawi Yusufa biyi ko goɗɗo o wonno ko Misir. Yusufa mayi kañum e mawniraɓe mum e minum e yimbe on jamanu fof. Israa'iila en jañi kewi, aɓe ɓeydo hewde, aɓe ɓeydo aldude. Ɓe kebbini leydi ndi fof. Misira dañi lamɗo goɗɗo mo andano Yusufa. O wi yimbe makko, ko Israa'iila en goni liñol ɓurgol hewde, ɓurgol aldude e men. Gonen coƴɓe e jeese maɓɓe, kaden ɓe ɓeydade mbele so tawi kono dawi, wotoɓe jantoyde e añɓe men, ɓe kaɓa e men, ɓe jalta leydi ndi. Mawɓe liggeyaji pawa e dow maɓɓe, ina ligginaɓe alay sago, mbele ina tampiniraɓe liggeyaji musɗi. Ko noon ɓe mahiri cahe Pitom e Ramses, mbele ina gonta paabi Firawna. Misiranaɓe ina ɓeydo leptudeɓe tan, aɓe ɓeydo hewde, aɓe ɓeydo yañde. Misiranaɓe ɓe kuli Israa'iila en ɓe, ɓe mbaɗiɓe e kalfaandi bondi. Ɓe kanni gurdam maɓɓe sabu liggeyaji cattuɗi, liggeyaji ɓakke, tuufeeje e liggeyaji gese. Aɓe pawanno e maɓɓe ɗin liggeyaji fof tawa ɓe jurmotako ɓe. Lamɗo Misira haaldi e rewɓe ngarwinoɓe barahuta en. Hen goto ina wiye Sifra, oya ina wiye Puwa. O wiɓe, so tawi oɗon mballa rewɓe barahuta en e jibingol, so on ji aɓe jibina gorko, mbare ɗum. So tawi ko debbo, goppe wuuro. Kono rewɓe ngarwinoɓe ɓe kuli Allah. Ɓe mbaɗani ko lamɗo Misira o wiɓe ko. Ɓe goppi sukaɓe ɓe nguri. Lamɗo Misira o nudditi rewɓe ngarwinoɓe ɓe wiɗumen, holko waɗi on mbaɗani ko mbinomi on ko? Goppuɗon sukaɓe worɓe ɓe nguri. Rewɓe ngarwinoɓe ɓe njaabi Firawna mbiɗum. Rewɓe barahuta en mbayani no rewɓe Misira mbayini, ko ɓe yimɓe timmuɓe, ɓe jibintu hade debbo ngarwinowo o arde. Allah waɗi moƴƴere mum e rewɓe ngarwinoɓe ɓe. Leñol ngol yeñi, sembolini no feewi. Nde wonno rewɓe ngarwinoɓe ɓe kulino Allah, Allah waɗi e galleji maɓɓe barke. Nden Firawna rokki leñol mum fof yamirore wi, beddoɗe nder maayo kala cukalel gurel jibinangel, goppon sukaɓe rewɓe jibinaɓe ɓe ngura. Koɗo simore adande e deftere fergo nde haaɗi. E yewtere men arore, so Allah jaɓi, ma en naat e darol gongol ha jiyen no Allah noddiri neɗɗo goto wi ɗum yo ittu bani Israa'iila en e jungo Firawna. Beele aɗa andi inde o neɗɗo on ko annabi Musa. Yo moƴƴere Allah won e mon. Te ciftoron ko binde ceniɗi ɗi mbi ko. Ko windano aɗan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille. Beele sababu nde muñal e ɓerɗe cembiɗɗe ɗe bindi ɗi gaddani en ɗe, eɗen jogo ɗamawu.